Blog Talk Radio.
RIN rero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RIN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RIN viva viva RIN viva viva
Thank you.
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuje mwese abateze amatwi ku ngoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal nanjye muri studio za Radio itahuka bakunzi ba Radio itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa kane n'umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho ngaho ni mu Rwanda ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ubukene kubera iki kubera yuko abanyarwanda bakeneshejwe kubera yuko abanyarwanda bahindutse banyagupfa kubera yuko abanyarwanda bahindutse banyaguhera kubera ko abanyarwanda bahindutse insabirizi inzererezi kutagira aho baba gucuzwa utwabo gucuzwa ubuzima bwabo n'akariya gatsiko kayoboye u Rwanda kubera kugira ngo kakunde kikubire ibyiza by'umunyarwanda ariko kakikubira ibyiza byose by'umunyarwanda mu bintu byo kwambura gutuza abanyarwanda abenegihugu utwabo ubundi gatsiko karangiza kakikubira kuko nyine uko umunyarwanda yishwe n'ubukene kuko umunyarwanda asigaye yarwaye amavunja kuko umunyarwanda asigaye avuka yaragwingiye abana baragwingirira mu nda za ba nyina ndetse ahandi usanga n'abakuze hari abasaza abakecuru bose usanga barazanywe basigaye barwaye indwara yo kugwingira batagwingira se ko agatsiko nyine ariyo gahunda yako agatsiko ariyo programme yako yo kugira ngo kazarimbure umunyarwanda yazarangira gute kuko rero ubuzima umunyarwanda abayeho guhambira akihambira mu nda ubukene amavunja kutagira kivugira gucuzwa tw'umunyarwanda ugasanga ntabajya n'amaza ugasanga nta makino mu mudiho ugasanga nyine umunyarwanda yahindutse nyaguhera kuko rero uko umunyarwanda abayeho mu bukene n'ubutindi bitazapfa birangiye mu mibereho ye ya buri munsi kuko ubukene nyine imibereho mibi none se waba ari ntacyo ufite ubukene bukumereye nabi ukazagira imibereho myiza gute ibyo ntibibaho imibereho mibi nyine niyo basigaye abanyarwanda batojwe nyine kuba mu bukene ubukene buzana iyo mibereho mibi nta kubaho nyine nta kubaho nta kuntu umunyarwanda ashobora kuzabaho neza kuzagira imibereho myiza nyine kandi ariho mu bukene ubukene aterwa na kariya gatsiko bakunzi bahaditahuka rero reka ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze kuri Chantal, nizere ko unyumva neza.
Ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze nawe ndakumva ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya kubanga w'ibyuma ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira baba imbere abanyarwanda imbere mu gihugu cyangwa se abanyarwanda bari hanze ngasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC haba ari hose ku isi ngasuhuza kandi abandi bose abanyarwanda ba mashyaka cyangwa se muri societe civile baharanira impinduka bakunda demokarasi bose tubahaye ikaze muri ikiganiro cyacu cy'umugoroba tariki ya 20 z'ukwa mbere 2022. Uyu munsi rero tubafite ikiganiro kizwe n'ingingo enye ingingo ngufi cyane ku ngingo ya mbere turareba ikibazo cya uri ambasaderi witwa ngo Luca Atanasio ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wiciwe i Goma ndumva ari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize. Nabonye ko igipolisi cya Goma nako igipolisi cya Congo hari umujenerali ngo yiba yitwa ngo Van Banang ngo wagiye kumurika abantu yerekana abantu bavuga ngo bishe ngo ambasaderi w'Ubutaliyani. Iyo nkuru turayireba ariko icyo nababwira gusa nuko abataliyani bo n'umuryango w'ambasaderi wishwe Luca Atanasio ntabwo babyemera bazi ko ari ikinamico bo ngo barashaka kwikorera anyete yabo ubwabo. Bo ingingo ya kabiri turareba ikibazo cy'igihombo kiri mu buhinzi abaturage mwabonye hari inkuru yasohotse ndumva ari mu gihe ko mugire ngo inkuru yasohotse ivuga ukuntu umuturage uhinga ibirayi ashora miliyoni imwe n'ibihumbi 200,000 yasarura akazavanamo 400,000. Turareba eske icyo gihombo ni cyowe nyine cyangwa se ni kibazo muri rusange cyugarije abahinzi n'aborozi turabireba mu ngingo yacu ya kabiri. Icya gatatu, ingingo ya gatatu turi burebe ni kibazo cya turongera turasa nk'aho dusubira mu kibazo kiri twaganiriye na ukibazo twaganiriye ubushize. Mwabonye ko ari inkuru banditse bavuga ngo mu Rwanda ruramagana abantu barushinja guhatira abaturage kwikingiza, gukoresha igitugu mu gukingira abaturage ngo rurabyamagana. Ariko turongera dusubire mu nkuru zimwe na zimwe tugenda tubona, tubone ko ntabwo u Rwanda barureshyira, u Rwanda rukoresha igitugu mu gukingira abaturage, rukingira abaturage ku ngufu, akaba nazo mpamvu bahunga kiriya gihugu. Iyo ngingo turayaganiraho gato cyane, tunarebe hirya no hino abantu barimo kugenda bata imirimo bayireka bahunga akazi cyangwa se birukanwa ku kazi kubera kwanga kwikingiza. Ni information gusa, ntabwo bavuga ko ari ibintu wenda bishimishije, kubera ko ubundi umuntu wese yagombye ku kwikingiza, ariko n'ubushake ntabwo bavuga ngo ntagaraga hato byaba byiza abantu bose bikingije. Ariko kubera ko itegeko rivuga ko kwikingiza ari ubushake, ntabwo hahatira abantu bose kwikingiza, harimo abagomba kubyanga kandi batagombye no gutanga ibisobanuro. Ariko iyo ngingo turongera tuyisubire mu gatoya, tunabereke abarimu mu turere twahariya mu majyepfo, aho abarimu mu mashuri y'abanza bagiye bareka akazi benshi cyane. Turabaha iyo risi, ntabwo tubaha amazina, ariko turababwira ibigo by'amashuri abarimu bagiye bata akazi kubera kwanga kwikingiza. Ingingo yindi turi buganireho ni ikibazo cy'inkingo za COVID-19. Uruya Rwanda rwo gukora inganda zo gukora inkingo za COVID-19, muzi neza ko Kagame yadusezeranije ko muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere tuzaba twazibonye. Ubu ngubu muri Afurika y'Epfo biravugwa ko inganda noneho zigiye gutangira kandi zifite amafaranga menshi cyane. Turibaza rero niba mu Rwanda inganda za Kagame zo gukora inkingo zigeze hehe, ko tubona muri Afurika y'Epfo birimo kwihuta cyane, bashyiraho rumwe, ebyiri, eshatu, Kagame we bigeze hehe? Mbo reka turebere inkingo yacu ya mbere. Inkingo yacu ya mbere, mwabonye ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda n'ibinyamakuru mpuzamahanga byarabyanditse, nabonye no mu kinyamakuru cyo mu Butaliyani cyitwa ngo Sierra, ngo Carriera della Sierra, ndumva nawe yaranditse iyo nkuru ivuga ko hari igipolisi cya Congo muri Kivu y'Amajyaruguru cyamfasha abantu ngo babagizi ba nabi, abantu bibisha intwaro n'iki byose ngo babereka guverineri. Ariko muri abo ngabo ngo harimo batandatu bashinjwa kuba barishe barateze igico uri ambasaderi Luka Atanasio wari uhagarariye Ubutaliyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Luka Atanasio wari uhagarariye Ubutaliyani muri Kongo numba ari ku itariki ya kangahe ya 22/2/2021, ariko bamuteze igico bakamwica. Bikaba byaravuzwe yuko atafite protection, ngo hari umuntu wo muri PAM, umuntu wo muri PAM ngo utaramuhaye uburinzi ku buryo yagiye gukurikira gusa nta muntu umurinze, noneho agwa muri icyo gico. Noneho muri iyo nkuru rero ko bavuga inkuru yasohotse ejo bundi, baravuga ngo abo bantu bashinjwa kuba barishe ambasaderi w'Ubutaliyani Luka Atanasio mu cyari hafi Igoma, bavuga ngo ntibashaka kumwica, ngo ahubwo bashakaga kumufata mpiri ngo kugira ngo bamugire ingwate, noneho bake ranso cyangwa se amafaranga yo kugira ngo bamurekure. Ngo niwe wari umutwe ngo, ariko ngo umwe yaje kumurasa, ngo abo ngabo ngo bavuge ngo baranemera icyaha ngo bakanagisabira imbabazi. Ibyo ngibyo murabizi mu Rwanda, izo teatre z'abantu baza bakemera icyaha bataragikoze bakanahita banagisabira imbabazi, ibyo murabizi. Noneho rero ikitangaje ni iki? Ubundi yaba hari mu gihugu kitarimo amanyanga, hari ahantu ari ubutabera bwigenga, biriya byakumbye kuba ari ikintu cyiza cyane kubona batahuye bariya abantu bakoze iriya shyano. Ikinyamakuru rero cyo muri kitwa ngo Sera BTDB, reka ze ntaza kukivuga nabi, ikinyamakuru cyo mu Butaliyani ko nakibonye cyanditse iyo nkuru, cyanditse nk'uko nguko nyibabwiye. Ariko bo hari akababazo babajije, bavuze ngo ntabwo uriya mu police uriya mu general mu police wagiye kwerekana bari abagize bana bavuga ko bishe ngo bateze igico ambassadeur Rukata nazo bakamwica ngo yavuze ngo nta muri iyo ntuza bavuze ngo ntabwo we avuga iki kinyamakuru kitwa Corriere della Sera ngo ntabwo cyo mu Taliyani ngo ntabwo uwo general w'umupolisi avuga ukuntu abo bantu yabafashe aho yabavanye n'iki byose ubwo rero bakakeka ko ari ibihimbano iki icyo inkuru dufite twahawe n'umukunzi wacu mu Taliyani udutarira makuru mu karere k'u Taliyani nuko yatubwiye ati umuryango wa Luka ambassadeur Luka Atanasio ngo urasaba ko hakomezwa anketi z'ubutaliyani ngo procureur ubushinjacyaha bw'ubutaliyani akaba ari gukomeza gukora iriya anketi bagakurikirana uriya muntu wabo wiciwe igoma uriya ambasaderi wiciwe igoma ngo bagasaba ko nyine anketi y'ubutaliyani yakomeza kandi ubutaliyani leta y'ubutaliyani akaba ariyo ica ruriya rubanza akaba ariyo igira uburenganzira bwo guca ruriya rubanza nicyo famiye yuri ambasaderi Luka Atanasio isaba ikindi iriya famiye ye yuri ambasaderi wiciwe igoma yaguye mu gico iravuga ko ibyo babwiwe yuko ngo hari abantu ngo bishe ambasaderi Luka Atanasio ngo babona ari umukino urimo gukorwa uduha makuru uri mu Taliyani yaratubwiye ko byo ni amakuru ngo yavanye kuri ngo Rai ngo televiziyo Rai News 24 yo mu Butaliyani niyo ngo itangaza makuru aratubwira ko ngo ministre w'ubanye n'amahanga w'Ubutaliyani ngo witwa ngo Di Maio we ngo aravuga ko Ubutaliyani butazigera buhagarika itohoza budafashe wishe ambasaderi donko abataliyani bo bazakomeza gukora itohoza ryabo biriya mwabonye abapolisi babazayirwa nako abapolisi babanye Kongo inzego z'umutekano zivuga ngo zafasha abantu bishe uri ambasaderi bo nta gaciro babiha bazi ko ibintu by'ikinamico nka biriya dutuye tumenyere muri kariya karere aho abantu bategeka kwemera icyaha bakemera icyaha bakanagisaba imbabazi kandi bataragikoze bo rero bagomba kuba bafite izindi piste bakurikiranye anketi barimo gukora bavuga ko bazayikomeza kugeza igihe wishe uri ambasaderi bazashyira bakamufata ubwo ni ukuvuga rero ko ibiriya mwabonye byandika mu binyamakuru yuko ngo abishe uri ambasaderi w'Ubutaliyani muri Congo bamuteze igico bakamurasa ngo babonetse banemeye icyaha ibyo ngibyo rwose Ubutaliyani nka leta n'umuryango wa ambasaderi Luka Atanasio nta gaciro babiha bazi ko ari ibintu by'ikinamico nizo mpamvu bavuga bati barifuza ko bazakoreza nketi yabo kandi umuryango wabo mwumvise ko umuryango wa Luka Atanasio ambasaderi Luka Atanasio mwumvise ko bisaba vuga ati turasaba ko Ubutaliyani ariko bwakomeza gukora nketi kandi akaba ari nubwo buca iziriya manza kuko ntabwo ibintu biri kariya kavuyo kari hariya muri kariya karere ukuntu batekinika biriya bintu bo barabizi nizo mpamvu batabyizera bavuga bagomba gukora ibintu byabo bagakora anketi zabo ziri paralele akaba ariho baca imanza bakaza uwishe uriya ambasaderi bakamufata umva rero ko buriya ibisobanuye ko bo bafite indi piste ndongo bafite ikindi cyerekezo cy'umuntu bazi neza ko shobora kugira uruhare mu kwica uriya ambasaderi cyangwa kumwicisha akaba ariyo iyo nzira ariyo bakurikiranye icyo cyerekezo aricyo barimo naho biriya bari kubazanira bakaba batabiha agaciro ahubwo twakwibaza ninde muri kariya karere ufite inyungu mu kuyobya uburari mu kuyobya iriya nkete ninde ufite inyungu mu gukora biriya bintu ubwo nuvuga ko hari undi muntu muri kariya karere ukomeye urimo kuyobya uburari ashaka kwerekana abantu batari bo bata abantu babonetse bose akajya kuvuga ngo nibo bishe ambasaderi kandi atari bo leta y'Ubutaliyani yo ifite indi piste ubwo mureke tubitega amaso ibyo ariyo byose mwumvise ko ibyo abanyekongo bashaka ko leta ya Kongo ishaka gukora abo yerekana ko ari abishi ba ambasaderi Luka Atanasio ntabwo Ataliyani ntabwo ariko babibona nta n'ubwo umuryango ari kubibona bo bafite indi piste bafite ibindi bo bakurikiranye bafite intanyete bari gukora bafite yenda ifite ahandi berekeza kandi ngo bazayirangiza ruko wishe cyangwa se wicishije uri yaruka atanazio afashwe reka ndekeraho ngaho rero bo na makuru abahaga bo ikindi rero inkuru ya kabiri tubagezaho ni inkuru iyo mu ite bwoba aho umuhinzi wo mu birayi avuga ati ngewe nshora amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi 200 mu guhinga ibirayi ariko nasarura nkavanamo ibihumbi 400 ni ibintu biteye ubwoba kandi ntabwo ari ikibazo kiri politiki ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe muri rusange urabona ko impamvu atanga ni impamvu zifata abantu benshi reka turebe inkuru yanditswe nande yanditswe mu kinyamakuru kihe bashakire bo ni reka nzi bashakire ni inkuru yo mu gihe komu tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere 2022 nejo hashize inkuru yavuga ngo impungenge ku bahinzi b'ibirayi nyuma yo guhenda ku ifumbire mvaruganda umuhinzi rero igihombo cye kiva hehe umuhinzi aravuga ati ngewe nkodesha ubutaka burahenda cyane mu Rwanda ndetse dushize nk'aba dusubi inyuma gatoya muri kumwiherero wigeze kuba bakavuga bati ni kubera iki umusaruro wo mu Rwanda uhenda kurusha ahandi hose mu bihugu bya Afurika umusaruro wacu urahenda cyane dushobora kubona ahantu wohereza umusaruro wacu ngo bagure kubera ko ahandi biba bihendutse ahangaha ni ikibazo cy'ubutaka buhenda kuko umuturage aravuga ngo umuhinzi w'ibirayi aravuga ngo ngo ahinga wakodesha ubutaka ntabwo ari ubwe ubutaka ahingaho ibirayi ntabwo ari ubwe ngo bukodesha ibihumbi 500 ku mwaka noneho ikindi agura ni iki kimugora cyane ni ngo ni imbuto atera ngo ikiro kimwe ni amafaranga 500 noneho agashyiramo n'abakozi agashyiramo no na n'amafumbire cyane cyane amafumbire ngo arahenda n'imiti birahenda cyane ariko iki ni ikibazo kiri generali kuko iyo ugiye mu kureba iki kibazo ubona ko mu myaka ibiri ishize kuva covid yatera amafumbire yarahenze cyane imiti irahenda cyane ibiryo by'amatungo birahenda cyane ukabona ko ntabwo ari ikibazo kiri mu Rwanda gusa ni ikibazo kiri ku isi yose ndetse hari na article harimo nagiye nsoma bakavuga bati berekana ukuntu ibiryo ibiribwa byagiye bihenda ariko uko nyongera musaruro zihenda ibyo miti ibyo ibiribwa by'amatungo iki byose n'amafumbire bihenda kimwe iyo inyongera musaruro zizamutseho 10% na n'ibiciro by'ibiribwa nabyo bizamuka 10% ndo umusaruro nawo uhenda ku 10% ndo ukabona ko bijyana hamwe bigenda icyarimwe uko inyongera musaruro zihenda ni nako umusaruro nawo uhenda bikaba ari ikintu cyumva ko ari ikibazo kiri global ni ikibazo kiri ku isi yose ntabwo ari ikibazo kiri mu Rwanda gusa ikibazo rero ahangaha kivugira ko leta irazi neza yuko abahinzi bahendwa urumva ko niba umuhinzi w'umu birayi wayatanze imibare yerekana ibyo atanga byose arangiza aravuga ati ngewe nsarura umusaruro wanjye mba nawutanzeho miliyoni imwe n'ibihumbi 200 noneho nge nkavanamo ibihumbi 400 gusa urumva ko ahomba ibihumbi 800 none ikibazo rero gihari ni iki ngiki ese twavuga ko ari we wenyine urebwa n'iki kibazo ntabwo ari we wenyine kubera iki kubera ko twagiye tubona hirya niba amafumbire ahenda n'imiti bihenda bikoreshwa n'abahinzi benshi n'aborozi benshi barabikoresha ubwo ni ukuvuga ko ni ikibazo kireba abahinzi bose kikareba aborozi bose ubwo urumva ko igihombo afite aterwa n'izi n'aya mafumbire ahenda n'imiti bihenda ntabwo ari we wenyine n'abanyarwanda bose bari mu murimo w'ubuhinzi bose icyo gihombo baragifite bo ikindi umuntu yavuga ni uko bariya abahinzi bakora bahomba kandi abahinzi ni menshi cyane mu Rwanda ni barenze 70%. Niba uyu nguyu yerekana ko imibare afite akora ahomba kandi abandi barahomba kubera ko ikibazo basangiye ni uko bose basangiye ikibazo cya mbere basangiye amafumbire arabahenda imiti irabahenda imbuto zirabahenda ibyo byose barabisangiye icyakabiri basangiye nacyo kinakomeye cyane bahendwa ku musaruro wabo kinakomeye cyane cyo gicyo kugwerwa ku musaruro wabo kandi nabirira namaze kuvuga hejo byabahenze bivuga ko amafaranga bashoye mu guhinga badashobora kuyagaruza urumva ko ni ikibazo kireba abahinzi hafi ya bose bo mu Rwanda ni bose urebye none ukibazo cyari ko nukuvuga ko leta iki kibazo takizi niba amafumbire yarahenze imiti gahenda ni ibintu byatangiye kubera covid n'iki byose barabibonaga kandi ndongo barabibonaga bagomba kuba barakoze reaction kare ntago bagomba kuba batangiye ubu ngubu abaturage batangiye kureka imirimo kuba babona ko bamwe nabo baravuga bati ntago nakomeza gukora muri iki gihe umunyenge kubivamo mbishingukemo guhinga mbere kandi koko se normal kuko ntabwo wakora umuntu wese akora akazi ashaka kunguka cyane cyane iyo washoye amafaranga yawe ushaka kunguka nabwo washoye amafaranga ngo ayo washoye unanirwe kuyagaruza iyo utayagaruje uko uhomba ntabwo wagombye gukora akazi ukakareka wagomba kukareka kukagukenesha urumva rero ko leta yagombaga kuba iki kibazo yagikemuye hakiri kare abaturage batagombye bamwe batagombye guhomba ngo bareke n'imirimo yabo bamwe nabo bo ariko ikindi kintu umuntu yavuga niki umva harimo uburangare bwa leta kobera ko iki kibazo cyo kimiti ihenda abaturage leta irakizi yakimenye kera ntako yakiyoberwa imiti n'amafumbire n'ibiki byose n'imbuto zihenda abaturage ibintu byo barabize icya kabiri ni kibazo cya wa musoro dukunda kuvuga wa musoro w'ubutaka dukunda kuvuga nawe twababwiye neza nuko umusoro w'ubutaka ari uburozi n'uburozi bubi cyane butuma donc utuma ubutaka n'ubutuburozi ni ikintu kiri cyane gituma ubutaka buhenda kuko ubutaka butasore wumva burahenda iyo ubusoreye burahenda kandi iyo ubutaka buhenze nibyo uhinze mu birahenda urabona kuri umuturage yaravuga ati ngiye ubutaka mbukodesha ibihumbi 500 ku mwaka wumva ko nta mafaranga menshi kuki niba leta izi ku kibazo mu buhinzi harimo igihombo ni kuki ikomeza gushyiraho umusoro w'ubutaka kandi neza ko umusoro w'ubutaka uzagira ingaruka mu gutuma ibintu bihenda ahangaha ni ikibazo umuntu yakwibaza kuko umva harimo ibintu basa nkaho bakora nkana bo ikindi rero umuntu yavuga nuko hari sistemu yo ku ituma yashyizweho na leta ya FPR ituma abaturage abahinzi n'aborozi ntabwo mvuga abahinzi gusa ndavuga n'aborozi kubera ko mwabonye ejo bundi aborozi nabo barataka hari inkuru yasohotse ejo bundi bavuga ngo ibiribwa ibyo inka zirya birahenda cyane nabyo n'imiti irahenda byose n'iki byose bigatuma bahomba nabo kimwe n'abahinzi n'aborozi nabo barahomba kandi mwabonye ko nabo barataka yuko amafaranga babona kuri litiro y'amata nayo ari make cyane kuko ngo baha amafaranga 200 FPR kagenda ikatunganya ayo mata yamara kuyatunganya ikagurisha 200,000 ku litiro imwe numva wowe litiro wayigurije baguhaye 200 ariko wowe nujya kuyigura ugiye mu mugi uzajya bazaguta 200,000 urumva ko hangaho ikibazo gikomeye urumva ko ari abahinzi n'aborozi bose bafite ikibazo urumva ko sisitemu ya FPR irahari yuko abahinzi n'aborozi bakora akazi kabo ariko umusaruro wabo bakawubahendaho ibyo leta irabizi none muri uko kubahenda bigatuma batabasha kugaruza amafaranga bashoye bagahomba urumva ninde rero guperimeta yuko abantu bamwe baza bakunama ku bandi bakabagurira umusaruro babahenda ugasanga abakora abavunika abashora amafaranga yabo nibo bahomba bandi bagiye kuguza amafaranga muri banki ngo borore amatungo cyangwa se bahinge nibo barahomba ahubwo wa wundi uzana imodoka yaje kugura umusaruro we aragenda akabaha ubusa yarangiza akajya kwihungukira akagurisha amafaranga menshi urumva ko hari ikibazo gikomeye cyane kandi leta irakizi ni ikibazo bagombye kuba barahagaritse kera ku buryo kirima ni kiri munda abaturage bakora umwuga wo korora no guhinga bagombye kunguka bakabonamo agahimbazamutima bakabonamo amafaranga abashimishije cyangwa se bakabonamo inyungu ku buryo badakora bahomba noneho ibyo bigatuma abaturage kuko nibo benshi mu gihugu bigatuma bazamuka imibereho yabo igatera imbere bityo n'igihugu kigatera imbere ariko kubona umuntu azakanyunyuza abantu bose wakiyungukira akaba umiliyarderi abantu bose bavunika mu gihugu bagahomba bagahinga cyangwa se bakorora bahomba ibi ni ibintu ni sisitemu itagombye kubaho wabugira ngo iriya leta yacu ibereyeho iriya leta ya Kagame ibereyeho guproteja cyangwa se ku kuproteja abantu banyunyuza abandi kare gatsiko akantu kaga click k'abantu bakeya bagenda bunguka mu bandi mu mitsi y'abandi nibo leta iproteja nibo ibereho ariko iyo masse iproduiza yorora ihinga ikora akazi ka buri munsi kavunanye bo bavira amaho ngaho umva nkani ikibazo gikomeye kandi nikosaje kuri leta bo ikintu umuntu yavuga rero nuko muri rusange uriya mu ministre w'ubuhinzi n'ubworozi we yatanze ibisobanuro nawe avuga ati ikibazo cy'amafumbire turakizi kiti ku isi yose ibyo turabizi ntabwo bimurenganyiriza ikibazo cyo ku isi yose baravuga ngo bazashaka nkunganire bari uko babigenze ku buryo amafumbire cyangwa n'imiti bigera ku baturage n'imbuto wenda bigera ku baturage bihendutse ariko leta uburyo ifite n'ubuhungu ubungu turi kubona leta ejo ubu nababwira nabahaga urugero leta yabuze amafaranga yo kwangaja abarimu 5000 kandi bakenewe cyangwa iti ntago nta amafaranga yo kubahemba sinabona amafaranga yo kubangaja ntabwo bishoboka abana bakajya mu ishuri bakagaruka hari amasomo batize kubera ko babuze abarimu kandi abarimu barahari ariko leta yabuze amafaranga yo kubangaja numva ko leta ifite ikibazo cy'amafaranga byumvikane neza munaribaza rero ati ejo bundi mwabonaga barimo kuguza amafaranga miliyari 20 barimo kuguza abaturage ngo impapuro mwesha mwenda bashyize hanze ngo abantu bagurumba no kuguza abaturage umva ni nacyo ikindi kibazo imyenda mu Rwanda baravuga ati umwaka urarangira bigeze kuri 84% imyenda igeze mu ijosi urumva ko amafaranga ni makeya rero kugira ngo uriya ministre w'ubuhinzi n'ubworozi Gerardine Mukeshimana kutubwira yuko ngo leta izakora ibi bintu ntabwo tuzi mwayaho izazivana kubera ko urumva ni ikibazo kireba abaturage benshi cyane leta usiye kitana kitayeho ariko ntiyakitaraho ni bibazo bibaza mwahe kandi ubona ko leta ifite harahandi hantu ifite intere cyangwa se ibindi biyinteresa ibyo gukemura icyo kibazo cy'abahinzi borozi ntacyo bibabwiye urabona barimo kubaka ibibuga bya gurufe bya miliyari 34 iyo bintu bibashishikarije ariko ibyo bindi nta ubona ko ntabwo ari ibintu batindaho ntabwo ari ibintu bibatesha igihe niyo kibazo nicyo nzo mpamvu tuvuga tuti cya kibazo kizagorana ariko murabona ko kiri kugenda kigira ingaruka ku buzima bw'igihugu niba abahinzi bari mu kugenda bakora bahomba abahinzi n'aborozi bakora bahomba ntabwo bizakomeza abantu bazahagarika akazi babireke babishingukemo ikindi niba ibiryo bigenda bishaho guhenda murumva ko bizagira ingaruka ku buzima bw'abaturage bizagira ingaruka ku mirire ya mirire mibi arimo kurwanya ntabwo bizakunda ko niba abakenye cyane batababasha kwigonera ibiryo urumva ko bwaki ziyongera imirire mibi ziyongera ibyo ni ibintu byumvikana ahangaha kandi banatubwiye ko n'ibibazo by'ibiciro by'ibiribwa bigira ingaruka impact ku bukungu bw'igihugu bwose n'ibindi biciro byose bikazamuka ni ikibazo gikomeye ntabwo bakitaho ariko kigenda kigira ingaruka zigaragara ku buzima bw'igihugu reka ndekere aho ngaho n'information twabahaga bo ikindi umuntu yavuga kuri ingingo yindi ya gatatu twaganiraho mbere ko wenda tunabarangiza ni naho u Rwanda ruvuga ngo ruramagana ngo abantu barushinja yuko ngo rukoresha igitugu mu gukingira abaturage barwo donko bakingira abaturage ku ngufu guhatira abaturage kwikingiza kubahati donko kubakingira ku ngufu kwa angaha ni kibazo ntabwo ibisobanuro ntibashobora kubibona bari abantu barabeshya nugushaka ku niba bababwira bati mukingira abantu ku ngufu ka ikibazo cya mbere kwikingiza ni ubuntu icyo nicyo cya mbere gihari ntabwo rero tubona ama video menshi cyane aho abaturage inzego z'umutekano za daso n'iki byose zijya mu biturage gushaka abantu bakeneye bibere mu nzu zabo barimo kwihingira bakabahatira kujya kwikingiza umuntu akavuga ati njye ntabwo ushaka kwikingiza simbishaka njye mwinkingira nta gukingo sindushaka ariko ubona abantu bakoze inzira bashaka kumuterura ngo bamujyane urumva ibyo bintu biterwa n'iki angana ikibazo gikomeye bo ikindi dusa nabisubiramo gatoya abantu barahunga ntabwo abantu bahunga ubusa nta kindi gihugu abantu bahunga batinya inkingo ni ukubera ko mu Rwanda hari igitugu barashaka kubakingira ku ngufu ubundi hari ingamba bashobora gufata umuntu barabirukanye baranabyihorera bavuga ati njyewe harimo abavuga bati nutikingiza tuzakwirukana akavuga ati okay nimunyirukane ndatashye ntuzajya muri bikati okay nzaguma imuhira tuzajya ku isoko ati nta kibazo nzaguma iwanjye nta kibazo tuzaza ntabwo uzajya kureba umupira uzajya mu kiriziya ati ibyo zabyihorera mu mamahoro ariko bakarega bakamusanga no mu rugo bakajya kumufata kugira ngo bukingire kandi umva ko ntabwo byagombye kubaho ibi bintu ibi ntabwo byagombye kubaho kuko ntabwo leta yerekana leta y'u Rwanda ntabwo yerekana umuntu utashatse kwikingiza kandi afite uburenganzira bwo kuvuga kwikingiza n'ubushake uwo muntu nta garanti batanga ngo berekane yuko uwo muntu azabaho mu mahoro ntibazamwita umwanzi w'igihugu ntibazamutoteza ntibazamukurikirana ngo bamuhigishe uruhindu nta garanti batanga akanezamo abantu bagira ubwoba bakavuga bati reka tugende batazatugira nabi umva rero leta ntabwo yaza kutubwira ngo ntabwo ikinyira abantu bayo ku buntu nako ku ntabwo ikinyira abantu bayo ku ngufu ikinyira abantu bayo ku ngufu ku gitugu nta kundi bimeze ikindi umuntu yavuga nuko hari inguru tugenda tubona kenshi abaturage bahunga yo za Kayonza Burasirazuba abandi bajya hehe bahunga bavuga ngo twabaguye igitumo tubahagarika barimo guhungura ukingo bagiye mu kindi gihugu bayoye imiryango yabo bagiye urumva ko ari ikibazo bafite ikintu bahunga ahubwo ari ikibazo kandi ntabwo gisinyiye ko ari ukigo gusa bahunga ibyabakorerwa baramutse banze kwikingiza nibyo bahunga mfite urumva ntabwo ari ukingo bahunga konsekansi zo kutikingiza donko bavuga ati ibyo leta izadukorera ntitwakwikingiza nibyo bahunga mfite ahangaha humvikana neza noneho rero hari n'abandi bantu barimo kwirukanwa mwabonye igitwe aho birukanye abinfirmieri batanu duhora tubona n'andi mabarwa menshi cyane batwoherereza abakunzi baryo bitahuka batwoherereza minisitiri yasinye itangazo nako yirukanye umukozi yamuziza ngo wanze kwikingiza nababwira yuko iryo tangazo rya minisitiri ntabwo rimara iminota itatu ritari ryatugeraho rijya turibona turabafite benshi cyane bagiye birukanwa na leta babaza kwikingiza noneho rero abirukanwa kenshi n'abantu bakora mu buganga ariko noneho umunsi hasohotse n'abandi b'abarimu benshi bataye akazi mu karere ka Nyanza bataye akazi banga kwikingiza icyo umuntu yavuga gusa nuko muri karere ka Nyanza harimo abadivantize benshi icyo nicyo nzi gusa ntabwo ndi bubwire amazina yabo baturage amazina ndafite yabo barimu bataye akazi banga kwikingiza ariko ntabwo ndi bubwire amazina yabo gusa nababwira igitsina cyabo nkababwira n'amashuri bigishagamo bataye ariko kugira ngo mwumve uko bimeze mu karere ka Nyanza gusa mubyumve nababwira nka nk'uturere tungahe nko mu karere ka Nyanza hari bo ngo abarimu bataye akazi ngo batari mu kazi hari ndabwira umwarimu w'igitsina gore wataye akazi muri ekore primeri ya Cyarwa umwarimu w'igitsina gore wataye akazi muri ekore primeri ya Gahengeri aho ngo ndi mu karere ka Nyanza umwarimu w'igitsina gore wataye cyangwa se mvuga umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Gatagara umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Gatongati umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Kimirama umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Kiruri nundi wataye akazi muri ekore primeri ya Kiruri nanone Kiruri umwarimu uyu ni umwarimu ntabwo ari umwarimu kazi w'igitsina gabo wataye akazi muri ekore primeri ya Mpanga umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Mpanga umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Mukingo umwarimu wataye akazi w'igitsina gabo wataye akazi muri ekore primeri ya Mushirarungu umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya mwana abiri umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya mwana abiri umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Nkomero umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Nyakabuye umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Nyamagana umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Nyamagana nanone umwarimu wataye akazi muri ekore primeri ya Rwamwata umwarimu kazi wataye akazi muri ekore primeri ya Rwamwata nanone umwarimu w'igitsina gabo wataye akazi muri groupe scolaire ya Hanika umwarimu w'igitsina gabo nanone wataye akazi muri groupe scolaire ya Kaganza umwarimu w'igitsina gabo wataye akazi muri groupe scolaire ya Nyarutovu umwarimu kazi wataye akazi muri groupe scolaire ya Nyarutovu, nanone umwarimu gitsina gabo wataye akazi muri groupe scolaire ya Nyarutovu, n'umwarimu wataye akazi nanone muri ecole scolaire nanone muri groupe scolaire yarubona amwumva ariko harimo abarimu beza anga hani mu karere ka Kanyanza, ariko karere ka Nyanza gusa murabona ko mu karere dufite Rwanda dufite uturere 33, mwumva ko hangaha abarimu bataye akazi ari benshi cyane mu rwego rwo kwanga kuba bakingira. Hangaha ni ikibazo gikomeye, ubwo yari information twabaga birumvikana ko Rwanda rurabeshya ngo ntabwo ngo abantu barubeshyira cyangwa se barushinja gukingira abaturage barwo ku ngufu, ngo rurabamagana, ariko bikirwa bamagana ko ibyo birazwi ko rukingira abantu ku ngufu rukanabatoteza, akaba nazo mpamvu bahunga igihugu. Nta kindi gihugu cyo ku isi twari twabona abaturage bahunga bagatorongera bakajya mu kindi gihugu, igihugu cyabo bakakireka bagahunga igihugu bakagenda mu kindi gihugu ishyanga kubera gutinya urukingo. Ntago bishoboka, nta handi biba, ni mu Rwanda honyine byerekana nivo y'igitugu kiri muri cya gihugu. Ibyo byumvikane neza, batinya ibyabakorerwa ko iriya leta iricara abagome cyane. Bo, ikindi rero twaganiraho uyu munsi we natunarangiza ni ikibazo cya kinkingo, nanone aho batubwira ko ngo hari umuntu w'umumiliyarderi witwa ngo Patrick Soon-Shiong ukomoka muri Afurika y'Epfo, ngo agiye kwiga ibya medicine cyangwa se akaba ari umuntu w'umushakashatsi muri Amerika ukora ibintu by'inkingo za kanseri, ngo akaba yatanze miliyoni 200 z'amadolari kugira ngo ashinge uruganda rwo gukora inkingo za COVID-19 n'iza kanseri muri Afurika y'Epfo. Kandi izo nkingo urwo ruganda agiye gushyiraho rukora inkingo 100%, ntabwo ari bya bindi batumiza inkingo mwagiye mwumva ko iriya BioNTech iyo idakora inkingo iyo mukorana ntago bakwereka ibintu byose, bakuzanira igice kimwe ukaje ugenda ushyira mu macupa gusa, ariko ntago bakwereka uko zikorwa. Ahangaha rero we ahangaha ngo bagiye kujya bakora inkingo 100% byose babikore muri Afurika y'Epfo, nta kintu kivuye hanze, byose babyikorere urukingo 100% rwakorewe muri Afurika y'Epfo. Ahangaha murumva ko ni ikintu gishyashya, ariko nta n'ubwo ari rwonyine, bavuga ko rwa rukingo rwa COVID rwitwa Johnson and Johnson narwo ariho barukorera. Murumva ko inkingo zimaze kuba nyinshi muri Afurika y'Epfo, gusa abantu baribaza ati za nkingo Kagame yatubwiraga zabaye nka ya mabati byagenze bite? Ahangaha ni ugutegereza tukareba ibyo azadusobanurira. Ibyo byose ntabwo abagabo bararutana kwa niko umuntu yavuga. Ikindi umuntu yanabaza, wenda muzi ko Kagame yagiye ashyiraho utuntu tw'udutendo avuga ngo abantu bazaza gushora miliyoni y'amadolari, ngo guhera kuri miliyoni z'amadolari ngo bazamara imyaka 7 ngo badasora. Ni kuki abashoramari ubona bajya gushora imari ahandi ntibaze mu Rwanda, kandi bafite bumva baha avantage bati muzamara imyaka 7 mudasora? Eske icyo kintu yabahaye cyo kuvuga ngo muzahaza mwe kumara imyaka 7 mudasora kirahagije? Nicyo kintu cyonyi kirahagije kugira ngo abantu babe baze gushora imari mu Rwanda? No, hari n'ibindi abantu babakeneye mu gihugu kugira ngo babe baza. Buriya ni ukuvuga ko niba bataza kandi yarabahaye avantage, nuba ko hari ibindi byinshi cyane bibura muri kiriya gihugu cy'u Rwanda gituma abashoramari batajyayo. Ubwo rero numva ko ntabwo kare agakino yari yakoze ntabwo kamukundiye cyane. Urabona ko abashoramari baraprefera kujya mu bindi bihugu aho kuza mu Rwanda. Bon, ikintu umuntu yavuga rero indi ngingo turangize ni uko mwabonye ko hari inkuru yasohotse ejo bavuga bati Ghana Ubwongereza burashaka kohereza impunzi muri Ghana no mu Rwanda kugira ngo izo mpunzi zijyayo ziwenda procedure y'ubuhungiro ibere iyo ngiyo bagiye kujondora uwo bashaka bamuzane abandi babihorere. Mwabonye ko hari inkuru nyine mu Rwanda rwa nayo sohoye ruvuga ko Ghana ibyo yabishingutsemo. Ghana irabeshyuza ntabwo yigeze igirana imishyira n'Ubwongereza kuri icyo kibazo cyo kuzana impunzi zivuye mu Bwongereza ngo zize muri Ghana. Ibyo babeshyuje kandi bavuze Ghana yavuze ko iyo itanateganya no mu minsi iri imbere idateganya kuba yagirana imishyira n'icyo kibazo, we nta mpunzi ishaka ntabwo ishaka gucuruza impunzi ku Rwanda ariko Rwanda rwo rwacitekeye nta kibazo ruvuga ariko Rwanda impamvu turazizi nukugira nuko Kagame abayakoze amakosa menshi yisha abantu yagize ate nukugira ngo bavuga ati bari abantu nabahemukiye nisha abantu barandeba nabi wenda wabakiza ziriya munzi ni ikibazo kibagoye wenda byatuma nange bambogamiraho cyangwa se bakanyihanganira gatoya afite nukugira ngo abantu bamwihanganire ati de kamba kize kiriya kibazo cy'impunzi niko kibagoye cyane kugira ngo nabo banyihanganire ahangaha byumvikane neza kandi rero Kagame nta n'ibindi afite acuruza wenda gana afite ibindi acuruza hari ibigo bifite ibyo byohereza hanze bifite ibyo bicuruza we nta kintu afite acuruza urumva murumva ko ibiryo byarapfuye nta kintu afite yohereza hanze imyenda imigeze hejuru ahantu hose hava ifaranga we yarifata birumvikana niba gucuruza abantu we yabikora byo nta kibazo gihari urumva ahangaha rero ni bikaba bereka ko ibindi bihugu byiyubashye byo ntabwo wabijyana mu mwanda nk'ongo ngo babikuba ukunde byo kujya gucuruza abantu kandi nyimbo nayo nayo image mbi nimwe imagine ntabwo ari image nziza impamvu ari image nziza impamvu ari image nziza ku Rwanda ntabwo ari image nziza ku Rwanda kubera iki kubera ko murebe Rwanda ruragenda rwerekana muri arsenal bati visit Rwanda muri Paris Saint Germain bati visit Rwanda iyo yitangaza kiri propre ariko nibigera ku mpunzi Urwanda ntago ruzagaragara nk'igihugu cyiza ahubwo ruzagaragara nk'igihugu kibi cyane igihugu giteye abantu ubwoba igihugu giteye abantu ubwoba ku buryo abantu aba leta zanga mu Burayi zitera abantu ubwoba ziti uni wibeshya ukaza kwa kubungira iwacu tuzakujyana mu Rwanda ubwo ni nk'igihano baza baguhaye urumva ahantu habi cyane ku buryo bakudekuraje bakaguca intege bakaguca ati koko none se ninjye kwa kubwongere nako ninjye kwa ubuhungiro mu bwongere cyangwa mu Faransa cyangwa se wenda muri Denmark ko bafitanye umubano n'u Rwanda bafitanye bajyanye amasezerano yo koherezanya impunzi ninjye yo bakanyereza mu Rwanda nzava yone nzabaho ne bizagenda bite yo ngumva ko aho ngaho Rwanda rubigize image iyi negative cyane nuko ngo na ahantu habi cyane ku buryo ni wibeshye ukaza kwa kubungiro niho tuzakohereza kugira ngo bagutere ubwoba bagutitize ko uramutse uje bakavuga bati ugiye muri Denmark ukavuga uti nshaka kwa kubungiro bati nuza ukibeshye kwa kubungiro wacu tuzakujyana mu Budage cyangwa tuzakujyana muri Norvege cyangwa tuzakujyana muri Australia wavuga uti okay ntacyo bintu nk'acyo bitwaye ibyo nibyo ariko bavuga tuzakujyana mu Rwanda bavuze reka da ntago nkije ubungiro ndabwihurije urumva kubera ko sinjya kujya mu Rwanda urumva ko nk'u Rwanda ruba rusaruye image mbi cyane ahantu habi nk'umuriro w'iteka ahantu bashaka guhana abantu dongo bajyana abantu ari nko kubahana murabyumva neza aho ngaho icyo nshaka kuvuga ngo muracyumva ni kuvuga ngo ni unuza tuzaguhana kukohereza mu Rwanda ahantu habi ahantu hari dictature ahantu bica abantu bafunga abantu bafungira abantu busa urumva abantu hameze nawe ukungu umeze nabi urumva noneho kandi kure cyane ntabwo uzabona ukuntu uvayo urumva noneho umuntu yabitekereza rero akavuga ati reka da ntabwo ubuhungiro nabwihore niba mushaka kunjyana mu Rwanda ndabivuyemo cyangwa se ntabwo nzabwo ubuhungiro sinzo nzabwa kwanyu nzabwa kahandi urumva ariko umva ko hanga harimo ina image iri negative ku Rwanda kwerekana ko ari ahantu habi cyane ku buryo umuntu uzajya kwa ubuhungiro mu gihugu byateye imbere bazamuhanisha kumwohereza mu Rwanda urumva ko sinzi umuntu wabagiriye yego arimo amafaranga kagame kandi arayakunda turabizi ariko muri terime ya publicite y'igihugu harimo image negative y'u Rwanda kubera ko kwerekana ko tonga abantu babahanisha kohereza mu Rwanda iyo bagiye kwa kubungira mu bihugu bikize urumva ahangani kujya ngo badekuraje kujya mu bihugu bikize abantu babatera ubwoba ngo bazabohereza mu Rwanda urumva ko ahangani ni ikibazo gikomeye nge numva nta kintu giteye ishema umuntu wakoze uriya ntuza wazanye cya gitekerezo numva ntabwo ari ibintu biha ishema u Rwanda mbo indi ngingo dushobora kuganiraho gatoya na ni twihuta ni reka ndebe reka nshake iyo nkuru ni inkuru ivuga ibintu byo muri South Africa bavuga ko ubukungu donko East African Community ngo yagize ubukungu COVID ya yononye ibintu cyane ku buryo ngo biriya bihugu byo muri South African Community u Rwanda, Ubugande, Burundi, Kenya, Tanzania na Sudan y'Epfo ngo batakaje miliyari 3 na miliyoni 400 z'amadolari miliyari 3 kubera COVID-19 bavuga ko rwose bahombye cyane igihugu cya Uganda ngo nicyo cyonyine cyabashije muri 2020 cyabashije kuba cya ubucuruzi bwacyo bwarateye imbere muri 2020 ibindi byose ngo byarahombye noneho bakavuga bati rero ngo rekanze bakavuga bati rekanze shake inkuru ngo muno twareje ngo ravuga ati ngo hari ibintu ngo bemeranye ngo bayekana nyine imibare bagiye bahomba muri zo nkuru bagiye bahomba cyane buryo cyaje gihomba ariko bavuga ku bwande bwari bwifashe neza gatoya muri 2020 kandi bose bagiye bahomba amamiliyari kubera ko bizi 19 ngo iyo bemeranye rero ngo bagiye inama ngo zafasha kugabanya ingaruka za COVID 19 muri biriya bihugu ngo izo nama bagiranye nizihe ngo cyambere ngo gushyiraho gahunda imwe yo kugenzura neza abikingije no gukingira gushyiraho gahunda imwe yo kuzahura ubukungu economic recovery plan ngo no kongera ubushake bwo guhahirana bafungura imipaka izafasha urujya n'uruza rw'abantu muri biriya bihugu ariko ntabwo tuzi niba rejo cyangwa ejo bundi batubwira ko ngo umupaka wa Burundi ngo wenda gufunguka sinzi niba ari byo mureke tubitega amaso byo byose hashize igihe kirekire iriya mipaka yose ifunze kandi ntabwo byaguye neza biriya bihugu ibibazo biracyari birebire ndumva rero ari ibingi bitwaganiriyeho ndumva nta zindi ngingo dufite uyu munsi banyarwanda kazi nshuti yaryo itahuka mwese turabashimiye ko mwadukurikiye ikiganiro kibaye kigufi cyane ariko ntacyo bitwaye mwese tubifurije ishya n'ihirwe mugire ibihe byiza mwongere kuryoherwa mumererwe neza muri uyu mwaka wa 2022 ukomeze kubahira Imana izabahe ibyiza byinshi muri uyu mwaka kandi mukomeze muharanire impinduka muharanire demokarasi muharanire kwisanzura nicyo twese tugamije nicyo tubifuriza kandi urugendo turimo rwa demokarasi rwo guharanira impinduka rwo guharanira ubwisanzure bw'abanyarwanda buri wese yagombye kugira icyo atanga buri wese yagombye kugira umusanzu atanga agatanga agashyira agatafarike utanga ibitekerezo byawe utanga ufite andi mikoro ukayatanga utanga amakuru utanga buri wese akagira ikintu amarira abandi kugira ngo urugamba turiho rwihute buri wese yagombye kugira icyo akora kugira ngo tube turufatanyije mwese rero banyarwanda abanyarwandakazi inshuti za radio itahuka turabashimiye cyane ko mudukurikira kandi mukunda radio itahuka mukunda RNC y'urunyarwanda mugumye mudushyigikire natwe nabo tuzabatenguha twese rero Imana ibare natwe turayifuriza amahoro y'Imana turakunda cyane kuri radio itahuka nk'abagime duhari bategurira iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage akanagibagezaho mu bana n'Imana turakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro y'Imana
Kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiyoze mu mirire dore abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu Chigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu bitamenwa